wapumba ebigambo bye bamubuulirira yabikwasa mu singonyo okakana yagwa mu gakkonya ensonga zaali za ntiisa
www.mp3ugandanmusic.com.